Africa tasaga akoye byo kumujoga amogera ko afuse songa
wanajua Africa kiboko yao
kiboko yao
wana bisha watauona moto
moto
Tanzania tuzidi kiboko yao wenye chuki watauona moto mama.
Addis Ababa, River Nile is flowing, new generation is growing, the whole world is watching, Africa is growing.
Wanajua Africa kiboko yao,
kiboko yao.
Wanobisha watauona moto,
moto, moto.
Tanzania tuzidi kiboko yao,
lelelelele.
Wenye chuki watauona.